Bwana kuishi ujipange dada, ukitaka gari ni lazima udange gari, umasai wana namba za mange, wengine mtasema ni akili za bange, ama nende Mbea bebe anakotokea, goda siwezi sogea, etadi mbuzi wa Mbea Arusha naona kama tajirusha bomboko kena move to the moshi vipi mimoshi naiwaza sana Dodoma, kila moyo bado nagoma, au nende Kigoma ama nipeleke neliporoma. Alright, ngoja kwanza wachane nde Mwanza galesato kwanza ila Mtwara kwanza, eti uko Bongo vitu vidogo vidogo wanaume wanasusa, kila mwenye kiki kidogo anatembea na bausa. Shit, nataka mji sitaki nipeni mji, masela nataka mji sitaki nipeni mji, masela nataka mji ilo jiji bwana kuishi ujipange dada, ukitaka gari ni lazima udange gari, umasai wana namba za mange, wengine mtasema ni akili za bange, ama nende Mbea bebe anakotokea, goda siwezi sogea, etadi mbuzi wa Mbea Arusha naona kama tajirusha bomboko kena move to the moshi vipi mimoshi naiwaza sana Dodoma, kila moyo bado nagoma, au nende Kigoma ama nipeleke neliporoma. Alright, ngoja kwanza wachane nde Mwanza galesato kwanza ila Mtwara kwanza, eti uko Bongo vitu vidogo vidogo wanaume wanasusa, kila mwenye kiki kidogo anatembea na bausa. Shit, nataka mji sitaki nipeni mji, masela nataka mji